Yeah.
Spacious. Namomba bless. Namomba ja. Namomba bless. Namomba bless.
Yeah.
And the boy.
Ile nashtuka tundotoni. Na waza mwenye nyumba nataka do. Na familia imekalia ko. Wadogo wana ada kazi sisio. Na baby mama nataka love. Mtani kumebana maja shingo. Kila naporana kwa nguzilo. Kwa kukopa hakuna wanasio. Nani wakunipa jo? Nipate ya kulipa cho. Hata kama 24 niweze kuendana na ya masha. Nani wakunipa jo? Nipate ya kulipa cho. Hata kama 24 niweze kuendana na ya masha. Ja, please be on my side.
Ja, be on my side.
Nisianguke hapa side.
Nisianguke hapa side.
Ja, please be on my side.
Ja, be on my side.
Nisianguke hapa side.
Nisianguke hapa side.
Toka mabibo, speedy kaliako. Kila nkigusa mambo bado bongo nyoso. Kokota siso, nisha jaribu zuru makibao. Ja, please give me jo. Mana na miaro. Kila na pogu sana temwa snaki mbili yo. Wengine wana dis. Nepushe na izila wa mazao. Yeah. Nani wakunipa jo? Nipate ya kulipa cho. Hata kama 24 niweze kuendana na ya masha. Nani wakunipa jo? Nipate ya kulipa cho. Hata kama 24 niweze kuendana na ya masha. Ja, please be on my side.
Ja, be on my side.
Nisianguke hapa side.
Nisianguke hapa side.
Ja, please be on my side.
Ja, please, ja, please, ja, please be on my side.
Nisianguke hapa side.
Nisianguke hapa side.
Hey. Ahoho haho, mabovu. Labda ninge soma, ninge soma. Pata mungu mani. Hey. Ahoho haho, mabovu. Labda ninge soma, ninge soma. Ngepata mungu mani. Ngepata mungu mani.
Ja, please, ja, please. Ja, please be on my side.
Ja, be on my side.
Nisianguke hapa side.
Nisianguke hapa side.
Ja, please be on my side.
Nisianguke.